J4D Sound.
Les hommes vont d'ailleurs.
Jure.
Adias comme ton père.
Si oui, c'est ma chanini, mama, wewe. Moi, ça quoi, qui va s'attaparine. Ça, ça me fait chaud, la nini, dada, wewe. Gende moi, tu kiffes ta sa chini, chini. Niri, dita, ide, kwa kufu, na jashora. Kiricho nitesa pesa umaskini wangu vidonda vya tumbo ndo nilichoamburia na sikuchoka nilituma ndugu zangu lakini wote mama uri wakataria yote mama nilimwachia Mungu majibu yangu leo mama najionea ona navyoteseka ex wangu leo anapata tabu ex wangu cheki anatapa tapa ex wangu wangu ona navyoteseka eti wangu leo anapata tabu eti wangu cheka na tapa eti wangu ona nakondea na eti wangu we mama sija nikueleza ubaya wako mimi na ujua so kama siyaoni nasimia gia kila kijitahidi kukupotezea shobo dundoki kumbe unafagiria wanakuma kisiboti wauni machisiboti ngoja nikupe sifa za mke wangu kwanza najua kupika mke wangu leo nakupa sifa za mke wangu najua kuniandaa mke wangu acha nikupe sifa za mke wangu sikufichika umbika mke wangu leo nakupa sifa za mke wangu anapendeza too much mke wangu ona navyoteseka ex wangu leo anapata tabu ex wangu cheki anatapa tapa ex wangu ona nakondea na ex wangu ona navyoteseka ex wangu leo anapata tabu ex wangu cheki anatapa tapa ex wangu ona nakondea na ex wangu we ule kwa kuchuna jipendekeze toes na kuharibia sura tu nikikosa hela ya kula tangu ona uza nikikosa hela ya matumizi viwalo na uza bidada unajita chula we chula umesuswa bona mziki umewashwa na unashindwa takunesa we chula we chula umesuswa usuki limewashwa na unashindwa takunesa akapaso hapa jini ya sifo mtanzania ayapa ni nikiwa na bizo wani anikiwa na wanangu wa J4D Sound where dasko wanakusalimia wakari walodi anakusalimia mwanangu 15-25 sheshe watoto wa mtani wase wa 333 we tariki migozi anakusalimia kinyani msodo kizadoni Aire leshe, outchanda designer Webe ni pi, anakubali watoto wa Musa Watoto wa Sinaloma, watoto wa kwa manga Manga, a big boss, mshuza ze bossi Anakusalimia chidi ya mwenye Kawambie sula baba, nega babu Mbuzi angati